abazadde yonna gye bali baweereddwa amagezi okukuuma obutiribi by'abaana baabwe naddala mu kiseera kino eky'oluwummula kuba kizuuliddwa era ng'okunoonyeza kulaga nti abazadde ebiseera ebisinga mu luwummula tebeefiirayo gye bisembera ng'abaana bano bafuuse ekitagasa oba abataliimu nsa. Musajja wa Katonda Nabbi Bright Muyingo okuva mu Prophets and Apostles Association bino byonna yabisibiridde abazadde n'agamba nti kyandibadde kirungi singa kisoboka abazadde okugenda n'abaana baabwe babayigiriza emirimu gye bakola kasita gibanga tegitulugunya abaana abo.
Abaana bakomawo, abaana bwe bakomawo tubateeketeeke ku mirimu, abaana bayige emirimu. Omuzadde ng'oli mubazi genda n'omwana mubajje naye, bw'abanga ali mu myaka mikulukulu amanye oluusi bigenda n'okutuyambako abaana bave okutuuka ku masomero okulumirwa sente gye tuzijja. Tomufuula toteekawo child labour naye mulageeko nti eno gye nzija sente, ate yiga omwana oyo okubeera naye, beera n'omwana wo, siibako naye ku mulimu eyo, ojja mumanya obuze bwe. Obuze obukyali obutono kikuyamba okubujjawo mangu, naye tuzuula emize gy'abaana baffe nga gikuze. Omwana n'agamba nnyina nti nze ngenda mu bufumbo ng'ali serious, ebyo biba biina gye byava. Tubasaba abazadde mutuule n'abaana mubuulirire abaana soka ddala mubalage obuwangwa bwabwe, kikulu nnyo. Ekyokubiri mubalage eddiini, abazadde muyige okusaba n'abaana.
Bino byonna bitegezezza bannamawulire.